Sehr geehrter Thomas, sehr geehrter Herr Stadt. Aschama Atamjutu Undumti Kesan, Ega Yawar Kekana, Akuma Desan. Wotam Mariana, Wadit Ufne Jama, Dimikena Hedu, Ruste Ama, Akabisomu, and Akonguma. Halagan Halagama, Nama, Sumia Sidiki, Kantaman Yasu, Okonam away is an Wachisu. Nate Nite is an watchesu. Binesi Binesa and Kanan Usu. Ilmon Kofa, Kofuma, Namahitun Tisu. Lencha Makabu, Makabal Lestani, Makababa Lesu, Kapsot Tirani. Ilma Bakabu, Adan Wamani. Oromona Bada, Itinawamani. Alagan Kajela Jipiti Sabako, Gagar Fajasuka, Mboko Naltoko, Habadan Habadan, the Mata Lamiko, Ponadan Chine, Utikamatoko, Barama Litufe, Barakijan Jille, Barama Abadu, Matanke in Tolle, Baranaman Jette, Jericho Fog, Jerifula di Katum Bene, Abdeman and Tene. Karakatte karatu jari duute adatu fula ci masana ba katte barana ofisa nuta wa ke nya hasa a jetti barakana warri mata ona akkam namni due jira da dorkoma akare fate e wallade nu murma domi yusin galu wa enoromma abjusi fakkate harre limaguma Oromo Saduri, Jetumama Kani, Akafedaniki, Ofit Mogasani, Wanisa Natubeka, Chekargo, Chekalatum Mika, Basime Ara, Nipun Dinaka, Jede Makabas, Makake Esinakasu, Sinabari Lata, Abasi Tikata, Yesa Yumani Najesu, Amala Isati, Kamisabalesu. Bifan Kabdu, Hortegari Kabdu, Kote la fan abdu la fe safu de malabba ke kota kunta ke kawate garake hokata manake sedente hamanya tenate amike ukensun amabayanate biyen rake e namuma horate dumnike gogogam bitle fakate oromia se nan nyate bayanate namatikitae wayan walbarate Anak kandang ibu, kesako kanggubu, jarame kagutu, nura amaratu, kan kenina kanan nama nukadatu, harka garaja lam kanutishidatu, inni kalesa nyate, bayan nate, akakadang ufe, cerashe dagate, haramo walalan atasa tulate, wangke nyaraganyan garachikubate, likim surat nabe, ifatibahate, Barre sunda abe kesako madese, sena lamiko ti baye sandubise, la oromonab sabbat, dagum machanase, isamilik jade sabako arabse, kanadu wamiti, natinka kasina, natisa me malo, na yada chisina, chunkursa gafu allo, malo yada tani orom ticha wallo, amasala lisa, wamisa ankodani, namasu kannesa, ama jirani ci sampinensa ammo jirani da datan yeta batu sisa basa tun burasa warwur wadaresa galla min abatu gumatan basbasa bandi ga cammir tarikun dirassa kan jade da date wanga wajjate igalammi koti senan yo umdagate daddaran akako halo yo bafate Gafa chali challango, gafa kabde gongo, guya harma mura anole, guya lammi ko hampisan akthamale, guya harme ko namashe po abde to kulle, guya abimam male awalamte akkanaman alle, utuguma ilmani gafalle, halaganda chate punoti ammalle, halaganda chate punoti ammalle. beekamtitanuu hidhaatti guuranii elektirik shookiin gubanii fitanii goota Oromoodha cidhaan kolaasanii gariin ajjeesanii kan biyyaa baasanii qeensaa dhaalanii quufanii bulanii harras dacha'anii madaanu dhuganii seexana gurraachaan goota nuun jedhanii dhageenyee argine nuti obsinaanii waan haaraa qabattee as baateen jarreenii jarri maal rakkattee nutu bira hafe ulaa banaa dhiisee Oromootu rafe. Ani Oromoodhaa dhageessiifan himaa namni naan kenninee fuudhee Oromummaan imaanaa kan namni hundi baatu lubbuu goota dhumee kan ittiin yaadatu Oromummaan gaachanaa kan namni hundi qabatu kan diina saba isaa ofirraa qolatu Oromummaan kabajaadhaa kan namni ittiin boonu jaalala dirqii malee onnee namaa seenu. Jaalala dirqii malee onnee namaa seenu. Ajaa'iba qabaa warra abbaa baqalaa Oromummaan dhiiga yoomuma siif galaa qeesiin dhaabatee qaddasu inni waa'ee jaalalaa boorsu barsiisaan abbaa qalamaa inni hojjetaa mootummaa kan maqaan piroofeesaraa kan nama wallaalu inni akka dooktara guyyaa waa'ee Oromoo barsiisan mana rafee jira. Ofumaa sirbitaa maal abbaa kee fiddaa Oromoo tuttuttee buute afaan ibidda situ barsiiseef afaan cabaa madaa macheen yammaa gabaata siqqaatti sa'u warra addaa. Dhiigni dhangala'ee lammii koo gaafichaa yoomiyyuu dagannu isheettii bariichaa sanyii nama kanaa gotta ofirraa dheecha minilik seexana gurraacha. Dhiigni sanyii kootii lafatti jijjigee akka ati yaaddu hin hafu goggogee gumaan nama keenyaa dhiisuu waa salphina dhiigni dhiigaan ba'aa suni kaayyoo ta'enna. Yaa ilmaan Oromoo ka'aa wal kakaasaa Oromticha rafee irribaa dammaqsaa tokkummaa agarsiisaa alagaan habaruu akka kanaan duraa lammaffaan jarjarru balleessaa obboleessaaf du'a irratti murru nuti waliif gaaddisaa yoo wal bira jirru gabummaa kana rabbiin nutti hin finne jarattii jaallatee nuyi hin jibbine ammatu makaanee harka wal qabanne dhugaa marattii sila bilisoomne. Egaa walaloo koo asiinan boolaba akka na ceqastan abdii guddaan qaba afaan ingilishii waa xiqqoo isheen qaba gurra naaf hirkisa tajjii walaba. All the truth. I've tried so hard, hoping to find you. I tried so large, reaching out you. You become so tiny, losing all your entire sight. We abuse you so bad. You are losing all your right. All the truth. You gave me a weapon to succeed. You may be strong and I may be believed. You are surrounding by the large. Never get chance to instead to fly. I tried to stick out for you. Then I come to the enemy of the wounded. It seemed heavy one, the blood. Never want to talk about the hand and the blood. No one is really concerned about the wounded. Some of our sisters pawned out the gold, like the gonna to lose when they died. The family remained stuck. That is so sad. I'm a young soldier, never hold a trigger. I still remain when I was a young soldier. Because I'm fighting for the truth, never for the wrong. We have been oppressed for so many years without any peace, blood, except blood and the tears. We learn a system of oppressor and we are practicing on each other. We are so abandoned, we all running in different directions. No one is coming to conclusion. Amid the happiness surrounding by the sorrow, now I can't smile today. Maybe I will tomorrow. I lost my light. I'm losing someone's light. We must know freedom is the light. Blood is the way I respect. Education is the path to get freedom. And the blood is the language of freedom. It is time to stand up.
for your identity. Ignore the oppressor, just fight. Get your respect. Everything will be alright.
Thank you very much.